zupe ti veve uhamba ngeshambobo nabantwana sebagcwele sesingena siphethe imali neshambobo ebokotweni
awushambazi
ubusuku bonke asicabangi nasekhaya akusasa silale ekhaya ngoba umele zupe ti veve uhamba ngeshambobo nabantwana sebagcwele sesingena siphethe imali neshambobo ebokotweni
awushambazi
ubusuku bonke asicabangi nasekhaya
ashambobo
Sesingena siphethe imali neshambobo ebokotweni
awushambazi